nabyo ntumyembirese kulwakyo wanvuyo mukwano kirwadde kyeni na Teresa mbadde nsabo kimponye mbadde nsabo kimponye nsabo nyanjule okirabo tyanga ndiwo baby gwatanu ya mutwe siteredde mu bintu by'omukwano oli Viola Tanesiga yampane namba yenjikona konga teriko nolusa gifula bize amazima sikyamudira kulwakyo mega noluma lebina kulwakyo mega noluma mama yenalimba ze sikyabidire ebyo mama lobina lyo ntumyembirese vayo gyewe kwese ontadde ku kalabalo akinsanawo mukwano byo ntumyembirese vayo gyewe kwese ontadde ku kalabalo akinsanawo mpi Nolekanze dekira mani ngate watonde wakuwebwa nzeni na kiriniki wetu banga tuli wamu mukwano choyo ya saba nange chimpisa bubi wembanga sikulabye kuwekyo numbye wa maje yabanga kukuma soda kumibwa firiki nawo kumibwanze lobby na lyo ntumyembirese vayo gyewe kwese Ontadde ku kalabalo akinsanawo mukwano byo ntumyembirese vayo gyewe kwese Ontadde ku kalabalo akinsanawo mpi Kulwakyo ntadde munaku lobina Zake ntuseno kukoga nkoganga murwadde wa sirimu Chokanga byo ntumyembirese bibino Akagata kalungi nako nkataddemu Akateteyi akebeyi nako nakaguze Bakedde ne bakakuba pasi nga nkaletera gwe Baby nina ne surprise ya mpeta ya mukwano Lobina lyo ntumyembirese vayo gyewe kwese Ontadde ku kalabalo akinsanawo Mukwano byo ntumyembirese vayo gyewe kwese Ontadde ku kalabalo akinsanawo mpi